Летим чафу, 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 летим чафу, чафу, чафу. Living life najitegemea, samini kukosa wanachelewa. Uwezo ulionao ni Mungu Mwenyezi na mama mzazi ndo amenipea. Check check vile naonea, dropping bars like I'm in a war. Nita Kim Jong wa Korea, flow money ndo inaongea. Na I've been to this for long time, but some of you niggas ya mwezi mikazo. Some of you niggas ya mwezi kubato. Na udizana na uwezaje kuswitch flows. Tamisa ile wagi ni vipi bro, sometime na kwaga so mimi bro. Mizuga gizeji ni show show, I don't pull up na wana kawewe. Bam nafanya michongo ichelewe, ya mini mwanango wataki utoboy. Slogan ni moja jisaidi ya mwenyewe. Mama tome ya gara bia nti social, mitaika tufunza tuli bila jasho. That's why nakazi ya mwanzo mwisho, nafanya kwa judi ile mwanzo mwisho. Only God knows naeza kufa kesho. Malengo do timi za ndoto, nilipotoka so siri ni msoto. Beganya na bonge fulushi, nipate kari ya kona kimbiza chocho. Promoter na tuzi ya logo, rappers wao na sound loco. Kwenye goma za awa wanipi shafu, wanajua ndapere kia moto. Una mchongo mano spige simu ambizi, kujua na pana life ngumu kichizi. Kazi ya spana ubishi kifo cha buzi, shobo sana na kukatia fuse. Kila flow kisu na katakata, logo inasoma date mchaka matakataka. Nipate nipo hood na anawo kama tisa, mbanga za kutosha after meal tunawaka. I been dope since I was born, since they tryna pull me down. Makapa kuwasha nipa visa, mi time nipa crown. Sit back kunywa maji, let me run this town. Sit back kunywa maji, let me run this town. Kila kifanya goma uwa hit, ni kwa juu ya moto askari wa kibit. Pisa kwa inauliza hivi nani huyu, mbona na uwezo mkubwa sana huyu. Be like baby napenda uchane we dope msupa yani kama huyu. So unashindwaje kuwa kama huyu, nigga umekunja sura ngumu buyu. Chuki nafanya ushindwe kubali na wana kasisi tukupi mashavu. Vile na fake mtani kayuda tushakukata, tushakuona kavu. Pesa nafanya shpapi zinakuja, uwezo unafanya shima kuwa kubwa. Sogopi majungu bana kunja kunja, kwa uwezo wa Mungu tuweze yumba yumba. Rudisha marapa vidudu, wajifuze kuchana sendike madudu. Nasema nafanya jipatwa na gundu, akitaka kuchana na feeling zungu. Zungu, najona mimi tuna Mungu. I'm a young black dead south kid na itikadi fani za kizungu. Certifique mbari, vuvuzera, umbe Mungu akili. Sio hela, tufake tupulili, sema sela, kaza kwa jasiri, kwa mamwela.